another one. Ay, jala let it die to this. Ay, jala let it die to this. Say, kumana mashaka ala kigin. Say, kumana mashaka ala kalen.
Nikuai, sala chale nishika mbangofu. Niriai, silo sala chale nishika nziko. Wanga miela nyara, nifamba na jere kimbo yangu. Wanga miela nyara, nifamba na jere kimbo mbangofu. Jinda utakona, kuna vanuwa maji kuna mbangofu. Majala makona matateti kula ratisa taisi.
Again is our formula.